plenty.
Alright. God damn. Oh, that.
Lucky song.
Rubaka. Hey. Mkono ni kuna Gina Patricia. Sija mchora Tina wala Trisha. Tatu ya jina lako ndo faraja yangu, mpenzi wangu we. Nishaona kina Lina na Aisha, wote wakina Dina na Nisha. Moyoni we ndo raha yangu, tunda langu we. Niache nipote, potele ya gapote. Nikizishika nyama zigori kina mana kuwaka kama kicha. Niache nipote, potele ya gapote. Nikizi shikanya mazigori kina mana kuwa kaka makicha. So never leave me lonely. Just tell me you will love me only.
Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Ah, kila dakika natamani kuwa nawe ukiondoka, mawazo kichwani mie, mwenzako nakupenda. Na kunja ndita, na ganda na minawe kwa bedi sita. Nikipea na minawewe, minawewe. Mana mapenzi swasira, upendo wangu mikwako unahira. Wasikuchanganya ukabila, kapotea mazima wewe. Acha nipambane kwa sira, kama vile mchezaji wa mpira. Na makupa kupa tila lila, nitapuliza vuvu zile. Tattoo, na kuchora tattoo. Tattoo, na kuchora tattoo. Amie, tattoo, amie, na kuchora tattoo.
Nishauriwe.
Tattoo, na kuchora tattoo.